Lipati atu e tātou talafou, na mā liliu ni tangata e owa i le toa se fulu ma le toa tele na mā nunua, i na ua solia i se loli, na ave se tangata i se maketi i le laumua o Siamani, le tāu langatele o Berlin. E le oiloa po aina whaiele nei o sofa inga, e ui i na whaailoa e le whaalaputupotonga fowale le ISIS po le Daesh, o i lato una whaatunuina. E le oiloa moni, ia po o le nei whaalinga mai le ISIS, o se whaalinga moni, o na so o se oso whainga lawa i Europa, lato te whai mai, o i lato una whaatunuina. Na tau fia e leo leo se tangata nuu e afua mai Pakistan, maso o eina, ai ua toe tatala o ia, ona o le leai o ni mōni mau, o lona whaatupuina o le nei whaalavelave. Ua whaia se lapata inga lau tele i tangata o loo au mau i Perilini, ina ia aua le tuua aia lātou fe au masani, ai mai se tā penanga, mō le nei vai tā ua le kerisimasi mā so mā lolo. Pei tai ua whautua ina tangata ina ia wha ae tete, ai mai se lava, ino o fuanga e tele ina tūmu tūmu ai. O le whautuanga fo ile nei mai le minista o le vai fafo i au se talia nei Julie Bishop, mō i lātou o loo wha moe malanga i fafo, e whai mā lolo ngai a Sofia Fia.
Our travel advice for Germany was in fact updated on the 17th of December to warn people that Christmas markets and places of mass gatherings are vulnerable to attacks. And so we ask people to take care, to take the normal precautions, but if they are visiting places like a Christmas market, to ensure that they have an exit plan worked out should there be a security incident of this type or worse.
Le minister o le vai fafo, Julie Bishop, ai Siamani na whaia se sauninga whaavauvau i se malu malu i Berlin.
Can you still believe in the ones that keep on trying?
Nā awa i atu iai le taitai o le whainga mālo i Siamani, Chancellor Angela Merkel, mana ia sauno ai, po oaina whaatupuina le nei whanavelave, o le asa ilia ma whaasalaina, mana ia whaingoina o se oso whainga terorisi.
Perpetrators will be punished as hard as our laws will demand. We will have to assume now that this is a terror attack. I know that it would be very difficult to bear for us that a human being has perpetrated this deed, who has found and sought and found protection in Germany.
Le whareliwina o le saunoanga mai rengangana Siamani, a le taitai o le whainga mālo Siamani, Angela Merkel. O le tupu mai o le whaalavelavele nei, ua tu silima inisi a Angela Merkel, ona o le whaai ungala na whainga mālo, e tatala le awanoa i le ovai le toa walu se la wafe o tangata suuru whai, e au mau i Siamani. Ina ua toe tatala i le tangata Pakistani leana masalumia, ua talia ai e le minista o mataupu de loto i fale i Siamani, Thomas de Maizière, e te lea le awanoa ua sau i fafo ma le atunuu le tangata tonu na aveina le loli. Ai mō le taimi nei, na sau noa le komisina o leo leo i Berlini, Klaus Kant, o loo whaawaua lātou suesuenga, mā o le asi itia, le tūlanga i le puipuinga.
We will have stone barriers in various shapes to prevent this modus operandi to be repeated. We will have police with machine guns and with protective clothing.
Le komisina leo i Berlin, Klaus Kant. I leo ono tula i mai o se o sofa inga whape nei i Ausitalia nei, na sau noa le minister le vai fafo Julie Bishop, e se fulu malatasi o sofa inga na tau pule nisi ma na mawhaio na tau fia leo leo, i le lua male afa tausanga ua mawai atu nei.
We have not changed our alert. It remains at probable. but we have ensured that our law enforcement, security, intelligence agencies have the resources, the legislative power and the focus to ensure that we keep Australians as safe as possible.
Le Minister Matanga Ruenga Levai Fafo, Julie Bishop.